السلام عليكم. Allah, Allah.
Unari usiku mwezi ukuswali wombo ukwakoko akugamba ntano pompopompa nango gwaba mpando kwa ife zinali zachilendo tinathamangira nawo kwana mwino koma anatiusa kuti agogowa mtima wawo ndi wofoka akumadya mwapatalipatali thupi lawo lafoka anali ndi theka lotatha kukhala ndi moyo pakuti mankhwala ake akufunika adzidya mwakathithi ndipo omwe tinatchaya tenfulo kwa mkolo koma iwowo anayankha zipolopolo mukuona ngati kuno ndirama ndi mango otola mosakhalisa gogowa anayamba kuyankhula modumphadumpha ndima ndimafuna ndirawunawo mwana wanga ngakhale ndikuziwa kuti za ina anayiwala komwe imbeni kuti mwina ndingomva mawu ake ndisanapite kumanda koma foni yomwe imayimbidwa kuno simayankhidwa nda mkulu apa ndipomwe agogowa anasamira mkono apa ndinagwesa akasupe mmaso mwanga kuti linala kwanji kholo kodi mesa kubereka kuja kuti adzanjoye patsogolo pano ndikulira mosisima kulilira gogo yanga ndiduwa kuti Allah akakuyikeni kumalo abwino munali chiphinjo kwa anthu anakupasani mayina achilendo amwano onyoza mapemphapempha mfiti mwinifungo kamasaza usewa anali mayina anu koma zonse sichinayi pakuti munalibe mtengo woti mungagwire mumagona pasi popanda ulomphasa koma lero taonanitu mwagona pa chimatiresi chododomesa zoona mwafa ndi galo wakuda koma lero kuli phwando la akakowa amkolo amene amati alibe kalikose aja njawa lero abwesa ng'ombe kodi mesa amati umukonde zako ngati mmene uzikondera iwe mwini tithandizane tigwirizane zathu akagwa timudzuse akagwera mavuto mwa umodzi ngati njuchi tikumbatirane nanga bwanji muli ngati somba ya mkholokolo ndi khalidwe lanji lonyoza wa moyo kumakondedwa akasamira mkono ndiye ndikuwuzeniro amkolo ndithudi ndikuziwa kuti aja anali mayi anu koma inenso ndagogo omwe tinalipo ndapa nane mpondepo ndiye chomwe mungadziwe pano ndakwiyananu mukapanga mavuvu zomwe titakuwuzeni ndikunyamulani ndikupindani ndikuyikani mutu pakuti lero sindilimoonesa dzinu ndiye chosani zigone zanu agogowo agona popaja pomwe amagona ali moyo kang'ombe kanu kachosani mukadye ndaka zanu alendowa adya zija zomwe timadya ndi malemu pempho langa kwa achinyamata azimayi komaso azibambo akumbukireni makolo anu powasamalira azidya bwino pogona pabwino izi zichitika ali moyo osati ali maliro.